Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jande fandu hala Mamadou Samaseku jam nyali sarkabe hedibe. Ministre kumni do kurangaji be humputi dabareje bangal tacugol kura le hala mako do tele mali ministre o holiti wide edem na jogi telaji jogola en jibu jawdi. Ona fuf dawrude telaji bilide e kabaru rewbe godbe leed nokuji di basi ngoni tondural haklaji na do mudun bamako do gilla kenyen. Andi no go je octobre yambina nyaloma hertanango artist en les non meden meme na hala bumi kay do settugol di ngun sembe kabaru je amen hande kikide alal bari no go je octobre 2023 bismillah sakrabe. Ministre mo courant e mbien diam Bintou Camara facintini do tele Mali sababuji tacugol courant e mbien e wi ministre o tati Allahji jogala en jibu jawdi ngodi mbien le EDMSA o humpiti ati dabareji yawtagol golle o yalla sultinde jamarnde intal ak bilal won ko hebene ke dafa sango Ousmane Nial wule
nguika essence je fawgol ciugo yabbitingol woni ko ministre o bangini le golleji ngatedi le gollede energie Mali e wi ministre o le horngobe ngade kamiyoji kewdo essence je woni majjude kune central balenge yotad le central ngaji essentiel di kani na bede le balena kam yoji debe sapo e jena sitarne ngaji kewdi di litruji ujinaji debe e joy gasoil ngoni mu ben majji e wi ministre Camara holti wi de lebe himbe wombe e kanguika anahen kanankobe donnobe mobilaji fa yotade gollobe edem ministre holti wi de gol fawgol yabbetingol bangi le horngoji be ngadi e wi makko le hakke le bedidi milliard gota e millionji temere jeegon sefa gol yabbitingol won ko taygita e talki gaddo gasoil goto tawene gaddo goddo kasen talki fawgol yabbitingol debe sappo didi won ko taygita ko jawdum dum warata milliard ngaji sappo e jetti le hitande 2022 ministre holti wi de himbe be koyde mu ben tawa hen garan wullitede sariya o mandarta e jamarande mardi e munyal sabe wi mako lam o wada e bawdum mudon fu fa oti dalla courant hebene jogala
kado hala ministre o mbern kumni do kabaru courant latki sababu mbern jike wonande jamare honde jogi wetelaji courant lebbi kewdi hande bamako do kede lenindi dono be yila mabbe jo kado hala joko men gol golle joko kado hala dono ko be hanni kanko lalay sawalte une fois ke na fostango Ousmane Nial Boule
Kenya min jangay wular an wonno sanne halaji kewdi nafa fu wala hen be golla dum men jidi lebbi kewdi joni courant ana taja kale jonde cagiti de kay an taja ko buri er ngaji jeegom amen do sikaso do tajugo gol timmata ana bonno golle ji leddi bangal ke bamako do hala ministro halika ana uba bende faisalati wattu joni o jaati courant ko taji woni segu me hedega ko ministro hali halaji ana uba bende
effectivement
je jati me hedake halaji makudi o sigudo ka wide tan asimi wa hebinde o ti ala jokale
asimi mem
mo tan kam
yoro so gommi milo hali ngonga buri udite gite
himbe
do gaaw do hala qur'an sili halel jati qur'an sili hebe do gaaw do gikke lob kay won hal makko ka
sakama to takala bo do ko ben ka borjom bangal bem am facebook e twitter totum dara haklay do hakkeji ben kabaru cellal don wadama kenyen bamako do donno balle didi watte do kabaru ben mo yimbe le ben pelleji golleji nedda ko kay do gollobe e dogotoro en donno en yowi do cellaji bilidi e kabaru ben gure be gonbe le nokuji itlaji dalaji ngodi kay don kabaru watte wakati landin do wol ministre cellal kay don ONG Egypte go Mali ngondo le Mali do kanko sita sidi be wonko ben kedo fasanko kanko Ousmane Nial Boule
Lewi kanko Dr. Hamadoun Kassambara heƴaado projet noddirteeɗo JPGO leydi Mali o holliti wi dabiri ana haani fiyede to projet ngaji kewɗi ko natto saabe faabade ɓe rewɓe kay surbaɓe ɓe torraje kewti ñolman hannen saabe weltago watti e wolleji ko mata le leɗe ɗen
waltagol wattu e tiɗallaji bangal neɗɗaku torraje gatta bangal cellal duwol e ndimu fay goto wawa yeddude ɗum ɗe caɗeleji bangal neɗɗaku an laato sababu fa himɓe hewɓe egga nokkuji mumen enen kani fiide dabre joni yalla di tiɗalaji ana keɓene jogala laawi darte bawɗe wadde battaneji lobbi
o battu hannden yo hunde mawne jungo amen saabu ɗum faabaton menen golleɓele ONG ngaji mi tinnomi hollidir haqqilleji yalla men heɓame hunca torraji ɗiɓe yimɓe wonle muɗum ɗum ko holliti kanko Boubacar Dira amiru fedde noddirtene jeune ambassadeur pour la santé de la reproduction et la planification familiale
sinya ƴeewi no waytugol wattu waɗider tiɗallaji ni dow rewɓe e sukaɓe o battu waɗan fa himɓe miijo darta sarɗiji mijo hono gatta fa ɗi tiɗallaji keɓene jogal e rewɓe e sukaɓe balle e ɗi tiɗallaji banggal neɗɗaku e jotti hannden waɗan fa himɓe jooɗo darta hono kani waɗde
miccutunde wi hooreɓe on singaji ko heewi ka e bale société civile jeyaɓe leydi Burkina leydi Côte d'Ivoire fotti e o batu
syndicat ngaji men jande duure mbiyen sine sup sekna fuɗɗi beeta ko murtere golle balɗe tati mbiyen ardiɓe holtiwide yo saabi ko mbiyen laamukoɓe yebbiki miijo mabɓe banggal mbiyen coggu logaji ɗi garata kañe ɗum kabaru juddi mabɓe docteur Hamma Mayga woni jokko hoorejo sine sup wonko hanni Moussa ak Maha keɗen festanko sita sidibe
toɓɓere kaɓintorde muɗum ana heewi ga toɓɓere woto antoon ɗum ɓuuri hassugide muɗum sanne ɗum woni toɓɓere naarin banggal lugangoji ɗime watta ko hollitali hitande 2017 jowdi muɗum hewtaka minen musidɗe jangguinoɓe cuolekkol dow dowuji hunde fo ɓeydaka e joɓiɗi amen ɗi duuɓi ƴaɓɓiɗi leydi Niger ka e leydi Burkina musidɗe wonɓe toon ana ɓuuri amen joɓiɗi mais tewti laamumal on ɗum tinno fotina joɓiɗi amen ɗumen holliti hannen laamu on fo yalla dabiriji ana heeɓa fiye ko natto ɗum heɓine lawol laamu on nodda amen few gotan mais jooɗo me kalla ɗo ɗi kulleji wona haala ministére communique kabar jandene o noddi amen le batu goto mi hollido haqqilleji gami lonki kawrdede daane wotere ga fa hannen mi heeɓe haala honko makko meɗe wondi e domine mo fa hannen yalla ɗi golleji ana heeɓa lawol
mbiyen ñalawma noga e joyi octobre ɗumni hannde alalbare ndenno yo ñalawma hertanado ko artiste en ley adunaru ndu ndenno saabu muɗum mbiyen e mamen haala boomi kañe ɗum settugol ndenno yo mbiyen yimɓele heɓan hin ɗiɗo golleji ka noon tama ɗi loto sababu ɓe keeɓa mbiyen gurna mabɓe ɓiilo e kabar muɗum tama yimɓele ɗe ana faami golleji ɗi ɓe gatta ɗi heelana ɓeydoro faamu extra jara waɗi madaraji keɗɗana ko heɓani dow fay sanko Ousmane Ñalibuli e sita sidiɓe
mbiɗen goni artisanat damal bitigui Moussa Doumbia cettowo gaɗawo o golle ko ɓuuri duuɓi noga joni kanko e gollidiɓe makko min landakema hono waɗirta o golle o wondino ɗon settude girowo omo mimsi ko golle settugol himɓe mali ana fanɗi ko teddiniɗon hannden
miɗen moƴƴina ɗe leɗɗe min waɗa ɗon ngabbu ɗum ko noddirte mali guiddi fuɗɗimingal gollal mi maati totaji kewɗi gaɗɗo e tawede fo mi hiɓɓi nafa muɗum ndu saabu mi wawi mi waɗi suudu hen mi hiɓɓihen kulleji kewɗi malinkoɓe ko heewi andinagal gollal saabu totaji ko heewi ande muɗum
beaucoup de difficultés
ko seedi e golle arandeji o bumi hannden ana gonde heɓude darde ley mali ɗum holtiwide Hammadou Sanogo jangguinowo ley suudu l'école conservatoire des arts et métier multimédia bala fassigue kuyate o holtiwide wattu gonɗen joni o baali kewɗe gode hannden kumminiɗe heyɗintinde bumi mali
aran noon ɗum yo fii jumminaɓe bobɗe gañol man hannden ɗum hollita gaari tarikiji saabi ko malinkoɓe ko heewi hannden faami nafa muɗum nde temdere yimɓe hannden cafanɗe juyon gurga muɗum ana ɓiili e ngal gollal
peuvent vivre de leur art.
Artiste e mali ko jeloto adnaaru mumen fuu yalla golle mumen o ana heɓa darja ɓiɓɓe mali fuu jiɗa koɓe gatta
ñande sappo ɗiɗi octobre ƴaɓɓiɗi ndu leydi mali ndi tawrama mbiyen caɓan jeegom ɗiɗi mbiyen yimɓe latoraɓe ñaw cattuɗo leluɗo dengue neɗɗo goto jaade heddike ndenno iwde kulikuri wiyata e kuccala yuwaru e motti ardiɓe kabaru cellal ɓen gondi imadraji yalla mbiyen haybude oɗo ñaw ka noon ɗum yarata fe caggal ceelaji yogaji non parle ɗum ɗo o heɓa e muɗum mo mbiyen keɗen fastanko Ousmane Ñalibuli
himɓe jeegom wonɓe min limti ɓe ñaw o nangue le région kulikoro ka wala fuu keddiɗo min pi dabareji renude himɓe e o ñaw neɗɗo goto woni gonɗinaɗo mo ñaw o nangui o kuccala ɗo wattu joni o kay tafol min keeɓa e safari muɗum jaati hono kertanade ɗum komin gatta fuu yo faddade hadde o nadde ñaw deng o kay wala fuu hono taykitaɗo wiyede o nangui ɗo yoru ɗo wattu gonɗen joni o le région motti tiɗalla fuɓɓurɗo mawde momin kawri yo rafi heɓude ko wawi gonɗinde yalla ñaw o nangui na nangay neɗɗo saabi minen famin gonɗina ɗum kina min nelda hono momi ɓam iƴa muɗum ɗum yaade fa bama ko min gala du kasen hono safareji muɗum ko hanti
yettere meɗen wonde ɗum woni zoom sir hannde hana yowi du mbiyen mettiɗi jamar nde heɓata caggal so courant tacci laali tangara wonko heɓene keɗa fayso tan ko sita sidiɓe
le watti joni jamaru ko heewi muɗum ana maata oy koko yimɓe watta watti so courant taƴi fe son courant wara galle ma son courant taƴi a nana o oy ko jamaren watti fo so courant taƴi a tawan homo fuu ana jenta feere muɗum ana holla metti mum ɗum ana nato saabe hannden fedde idem ana han fiide dabri honono courant heɓirte on faami kasin en wartan joni e watti fiikon ballon soni jamare ana jooɗi ana ƴeewa pirre ballon nde watti seeɗan tan courant taƴan soni an on nukku wala fo si haala bonɗiɗa nanta yogaɓe jaati so courant taƴi immoton yalta yogaɓe so a yiiɗi nde watti on a tawan ana ɓalni wona fo ko heddi e meɓɓe
sénégalais abolart à lance
soni courant wari ay min hono gubal fiyanga balon leedi mali wonko gagni sab jamaara o yikan tan homo fu attawa ana huyi courant wari le watti se ana kasin mo watata attawa courant taji
kabri sokoma courant yele baramasiye
dugati hertanade edm sakam pamido do en katane kabaru jamen hande mission tan wa sarfu mutade mbien yewtreji su tamani do mbien application mudu yo bangal play store do sede yewtre meden magazine yewtre meden magazine yo kabaru cellal hande do yowi do mbien gulirde hayren edil mali hibi ni hinoto do kabaru mbien bengu den no pma dum wiyata ndo gubo leedindi sona dum no gulirobe ko munen kayna huni dum no gilla boji den no ele imadradi wada yudu fevrier yottaade out 2023 mbien bamondirbe nogay dido mbien hinni kabar mudu sappo rewbe sappo jeddon kay hamil en wakat juno musa malis ko wonke ben kedo fasan min esitaside be yo en kirejo kebal o don nokku yo golliddal hakunde leede mali e sin dum lato sababu hinnade bamundirbe kebbetti allahji bengu yubno golliji o do projet o mutini wiide doctor en mayo biologiste e kanyi gynecologue en ardi bedene famu lebbi kewdi wonande dunke en leedi sin wadi le hitane 2022 keddana docteur Bokar Sidiki Drame
après cette formation
tiagan jande ci ko wada menodi docteur goto andino o kabaru honane lawa yaltinirse e tomon o docteur gollal mudum non tan na be mujina dum nato biddo so be doctor me hewti lawa tomonte be mujina dum tan be wadale vitri goto be mobadum ton dun wa nata biddo
ewi kanko doctoro Drame o almusada jiddi na yowi du sifa kasinjine kabar mudu
141000
ko yati me ujnere be yimbe debbe go ma fayataade million goto lawa neddo goto an wa gollidede be yimbe fu so no hollitama wi gorko lawa mudu tewtaw yo neddo celludo ga kals mudun an ya fay ujnaji noga e sedan joga e majjidu an ya fa ujnaji temdere e debbe so dum fu wadama so dalil fu e baka hen dun wa wadrede fahno ujnaji temdere e cefande jetti
be aller jusqu'a 900000
jonno ko dum fu fusaraji mali hali do dido imadraji kabaru bengu kedan nafa hande docteur Bokar Sidiki Drame
ya in loi
le tobere ujnaji dide sappo e jeego notre loi 2016 ana facintina dum di golleji ana yamira leedi mali be holliti villawa gorko ga e debbo hursundirbe ana wa quarantinede wadale vitringaji nato biddo gaso wala hin hursundirbe be jabata fey lawa yibe be hursundirbe quarantine wadé dum
dido sérieux tawde fouf bamondirbe yogabe kay jida fe notrade odo sifa o no be do jabe sikasu tiagal dubu jeddi dawgal e rafi bengu be notorgol lolirbe gynécologue kanyé dum itobe ledde balébe wala fouf ko bilti kanon be do bamondirbe be na cikiti notrade odo sifa bengu lolirdo fécondation in vitro
on a essayé
na me ñawne dum ledde balébe famé lonki me fami winni ko goto ana leedi maldo to lawa bani adam waawi bamede so wadali vitri du biso yotti on nokku ngame lamdi tofon so te dina aslam an jabini dum mede wondi e milade tofon
bamondirbe wobbe jeebe bamako kay yila mabbe yo hornude odo sifa o e hakkildo debbo o kay duddo no hani jati tiagal dubi jeddi dewgal e raf bengu
min mati dum jati witni wadde leedi mali min jati min lalni wadde dum so hebi bobde sa watte joni ana ti yimbe yogabe wada bengu fesa nyom dum bangal ledde balebe ko hemu hebta lawol so ni docteur an wa wadde dum wala fu hatta amen jokkude ditati sama won bawde mudum
ministre kumni do cellal na weltani sanne o do projet o e wi kulnel Asaba Diallo Touré rafu hebde bengu yo ciadele mawde cellal o mi hala mudum wattu ultingol nukku o nyandi chapandati uttu yabbidundu
beaucoup de femmes
rebe ko heewi ana itta millionji ya ciagan leede wada hono di golleji so heba biddo so ni holli tam dun wa wadale leedi meden handen mi de mi rebe be sultan kaagi do an wonde ciewede ko watta di golleji duude leedi sin warale nyalat warande yalla ana faabo di golleji hebde lawol na wodi
du dit projet mitna wide e muji ngada de le hitane 2022 fumpiti wide alqadara sappo joy fa sappo jeddi le temdere bamondirbe na jogi tielaji bengule malido rabbe buri fuf hayfede sabi ido tielaji di